olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
E fase fulu wafe ava noa mo tangata whainga luenga mai le Pasifika ua faalia le malo tele. Ole avave ona faatulanga ina ona ole tulanga olo omana o miai ni tangata whainga luenga i faato angai au se talia nei. I tausanga ua mawai atu nei talu ona a matalefa ama i koviti se fulu male iwa. Ua tele ina pala mamau mau fua o faato anga. Ona ole le aiu ni tangata whainga luenga e pikina. Na whaalia le minister o whaatoanga ile malo tele, Murray Watt, olo iei le naunauta inga ina ia vave ona taunu umai ia tangata whainga luenga nei, le toa whaasa fulu wafe o ilatou, mai atu motu o le Pasifika.
We want to get as many of them in as we can as quickly as possible. As I say, we've already committed to increasing the migration cap, and of course this working group has the opportunity to cooperatively come up with solutions for the future.
Le Minister Whaatoanga, Murray Watt. I le whonotanga I le vaia sonei, I le Jobs and Skills Summit, po le whonotanga I ngā luenga matomai, na whaailoa mai ei le malo tele nisi o suinga I le polokalame, o visa ulu fale mai e au fiai se si itanga il se isi tolu se fulu mene lima afe o tangata mai le tulanga olo o ye nei e ui le nei si itanga ai olo o finau le faala potopotonga ale au faifa ato anga le Farmers Federation ato ai le vanga upu faya le National Party e le tai tai o na lava ila la tou fuafuanga olo o mana o mia, nisi tangata whainga luenga e se lau fitu se fulu male lua afe, ai le fa se fulu afe, a wā ia le whaatu muina o tangata whainga luenga olo o mana o mia I whaato anga I le atunu u. O le Minister of Home Affairs I le malo tele, o le tamaita I o Claire O'Neill, na ia tā ua le swinga I le vaai I visa ulu fale, ona o le tūlanga ua mana o mia ai,
moving away from a system which is almost entirely focused on how we keep people out to one that recognises that we are in a global war for talent.
Claire O'Neill, wā o fo'i ma le va'ai a le malo tele I tangata na ulu fale mai, e a o ongai au se talia nei po o international students. O le o fo'ina o ngā luenga ma teimi fa'a o popo I international students, o se fuafuanga o loo talisa paia e universite I le atunuu, e pe ona saunoa Sally Wheeler o le ANU.
Employers need to be socialised into the idea of being able to offer work integrated learning packages and internships to international students.
O le li'i o Yanagi Longisvaran e a fuamai I Sri Lanka, ai olo o aonga o ia ele mata upu o le Computer Science I Flinders University, Adelaide. Na ia tā ua o le toa tele o International Students tangata mai fafo e ulufale mai a o ongai au se talia nei. E tele ina iu ma ngā I isi atunu uepe o kānata po Peretania e whai ngā luenga ai. Ona o le lave lave o le awala e tālo sanga ma mawai visa whai ngā luenga I au se talia nei.
So if this process becomes a bit easier for international students to get their permanent residence here in Australia, I'm sure that a lot of students, a lot of talented students, would not hesitate to choose Australia.
Yanagith Lucas Varan, o Seali Oloaonga I le Computer Science I Flinders University, Adelaide. O le reporting of Amar Popoina e Hannah Kwan, ma Abby O'Brien, more SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli-muli ile SBS Samoan ile Facebook.